Ngeri ya Kenya, mwe wa ngeri ya Tanzania, bali eyo era gye bajja okusinziira baide balonda omuntu waiwe. That is politics owekibiina ekya NRM. Ebiseera ebisinga ekibiina kino eri abantu nga buliiso baba kyesiba ku bwesibe. Weebuuzaayo kinoonyamu ki? Era nga akuba ntanza kyendikiririzaamu era nga bammemba boona baliyo.
Tukomezekeka. Soga One Radio. Tulungamizibwe kitongole echa Uganda Communications Commission.
Are you tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busoga1fm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
90.6 Busoga One, Omoyo Gwa Busoga.
Nda katonyeze mukaga Busoga 1 FM Omoyo gwa Busoga. Tukubuza ko gwena ajosinze dokubira ngo uliriza bitundu byegwange bitali byebimu namu abali ku www.busogafm.com gira maso kubira nga atotufuna mumpereze kyasinze okubira ate eyo mulembe katino nkujukiza gwe ayagala okubira ngo siba ku mipira acho ino kubira ngo kola kyangu nyo genda ku www.sba.co.ug ogene maso okubira nga ate registeringa ate a promo code ya fe eri UG07 naye nga ate wali bagamba nti tekamu je tuita ID tekamu SBA 2025 ogene maso okubira nga ate registeringa na fe oja kubira ngo ufuna ebirungi bijja kubira bingi nyo bonus wa bitundu 15 kuri 10 eri abazanya na dala ezanyo na dala ngo mpira chokate mu abazanya vacho games tukuwa ebitundu 2025 noge na maso okubira nga ate we yagala so ku www.sba.co.ug gina maso kubira nga ate okikwasaganya obirengo registeringa na fe betting company singo bukadde mugwanga Uganda kitegeza ndi nokwesigika egenda maso kubira nga ate yesigika so gina maso kubira nga oje kwata embera ejja kubira nga kutambula atera ku kodi ya fe eyemipira onyiga *217 *55 nonyiga ash ne okay nogena maso kubira nga ate okikwasaganya mpola mpola nofuna mipira katambula super single lukalala VVIP jonoja gina maso kubira ngo jifuna na ya atene kutegeza ntine Busoga Radio Bingo gina maso kubira ngo muzanya gonyiga stabi manana emo stam kaga ash ovire gonyiga ok joku mkubira ngo zanyi mnundi emenji mikisa jejoku wangula jejikoma okubira nga ateje yongila program chombo cha bya mizanyo tujja kubira nga tuvano kusaza tujja kubira mukaga neda chika makumi ana olono bwana musasizi ajja kutwala mukapapula paka wali kusama musanvu ajja kukwasa omukyala manyibwanga Gloria K abirenga akongera mu program eya seyeya bwana musasizi buza ku bantu bano tutandika okwogera ebigambo ate olunaku olwaleero.
Ogenda tusindika mu kibanda.
Asobo ndya omutwe gw'ekyennyanja. Ndya omutwe gw'ekyennyanja ogwo. Wakulyako ku nnyanja?
Sakulyako ku nnyanja.
Walebedeko n'abantu bonga babeera ku nnyanja. Kakati bajjanga okutukyalira ewaffe ekijja bwemye Masaka. Emputa bajjanga nazo n'ebyennyanja ebinene.
Era bagamba abazadde abaana abataabo kirungi nnyo okubanga babagulira
ku kyennyanja. Lwakwenda ku zino kyatabukamu ennyanja nkambwe.
omwana bw'akiryako mwatu obwongo obeera busaza.
Naye nina ekyennyanja kye sitalyangako.
Bibaayo.
Pozo okitopaasi.
Wali oyidde ku kasulu.
Kiri kati ako.
Buba bw'ennyanja nga buyina emimwa miwanvu.
Nzo banakaliako.
Era bagisalako.
Nzo banakaliako.
Era buyina n'ebyafaayo tebakiriza mukyala wa lubuto kukalya.
Naye ndidde ku sumaki, ndidde ku male, ndidde ku mamba, ndidde ku mputa.
Wali akose mutundu.
Ndidde ku semutundu. Singa mbadde mbiridde. Naye katonde ata nnona nzo gante musajja leka alidde nyagi ngire munoni.
Wali akose mulende.
Gwe gutya. Kozi neke je kyennyanja.
Nako kika kya kyennyanja. Ne mukene.
Era otasanga nti ebyennyanja mbye bulinako nga ndya mukene. Uzava.
Kika kyennyanja. Era omulende. Bano bamputa supu.
Auta nakuba n'ennoga.
Kasi omuntu auta ku supu w'omulende. Asula bweru. Gusavuwalinga musava.
Yetaaga omutabulira abe kaloko.
Kaino waliyo gye bayita enkolongo.
Enkolongo njimanyi. Sijiryangako naye njimanyi.
Naye ezo enkolongo zita nnyo emputa mu mwezi gwa 11.
Ate ekikere?
Ekikere nedda. Kali yasi enkolongo kaagala kafaanana n'ekikere. Naye si kikere.
Bakalya nako.
Nina ku kasava. Eride gumba lekayina ku mutwe eyo. Lye lita emputa. Emputa newe banene tekamira. Kajikwata bwe kati.
Oyinza okuba oli mu lunnyanja. Kubengere gyomenyamu ebikajyo ebyennyanja. Tubidde ku mikwano gyaffe abali ku Bizinga nga mikwano gyaffe abali e Buvuma, mikwano gyaffe abali eno wansi, mikwano gyaffe abali e Bonda, mikwano gyaffe abali Masaka ku mwalo, abali Masese ku mwalo, n'abali ku myalo egy'enjawulo. Edolwe.
Olwo nabatufuna eno e Kayunga bayitawo e Kawongo. Deni walua bebukungu.
Wane Masaka kumwalo. Ila chiri eno saidi ze usoge. Masaka kumwalo wana.
Badesi gumani.
Mialo jine. Tuina ne Kampala eno.
Elova wano wakama ngeda Kampala.
Ngeda Kampala.
Mbuta ino kunyonyoka Kampala yawa.
Kampala yu.
Kampala capital city. Uwa Kampala yejini.
Nenga Kampala.
Yarubifa na ganyamanya. Utubaniliza mchombo chebe mizanyo. Elanga tuwategeza. Ntu ingido na kurokuna. Inakuzo mwezi lima kumi ya bili muru mwezi gwa munana. Umaka gwa kumi bili mwama kumi ya bili mwetano. Yungido kwango zanya usogo wanu Radio Bingo. Yungido kwango tangaze mkisa joke wangulira kusente muprogramu za fezenja uro. Ozanyo otyo Onyiga Star 28 Musta Mukaga Ash. Onyiga Star 28 Musta Mukaga Ash. Toena bila okay. Airtoba MTN. Zanye milioni mingi. Otangaze mixa joku wanga. Wangurira kusente. Muprogramu za fezenja urongo. Zanya usoga one Radio Bingo. Atenga tonge doku wanga. Adetu bajukizanti. Abazinga mutamba nafe. Usonge kwa tagane mipire. Jikuwa muunda. Tine mipira kwejidore de kusistimu. Ilanga gena masu doku wanga. Ujifuna katikati. Ogede masu doku wanga. Na utangaze mi nadate. Wenga na ugena masu doku wanga. Ugata kukirasi ya fe. Ajijutu zenga tambra na yo. Yaba bazenga te. Bagina masu doku wanga. Bazo ganyo muindio. Muindio wadeto muzoga nyangako. Buliwa kusanga ya kufura kafe neka kukubo norecho gena masu dokanga atofu na kodi ya feyo ya stabili mumu samvusta nyatano zero ash stabili mumu samvusta nyatano zero ash owengo fune mipira jafe jisu nsudo brunje nyo reji kwa muda kategori zikuwe zili tuina katambula paka lunakulu wakutano kakora odi ya bibiri mwama kumi ya tano atenga chobo manya ndede tiki kofo rede kwe riku sistemu kora odi ya 8.5 otekako mtuwa rufuna munana nechitu ndede chobo manya kariyei na date akatambula ake bibiri mwatano akajja kuwa kakuwira dalo bukade bibiri mwamba 15 singobo tadeke mitwalo 10 kale no lecho bomanya agena masudo kango funa ne singo ya fe ya let kick off kati nyiga stabili musanvu star nyatano zero ash sms weberu dewo damo nyige kodi ya fe ya stabili musanvu star nyatano zero ash bwe displayinga obenga atonyiga zero za mirundi ebiri kiwandise 00 then onyige okay sms ebadde eruddewo egena kube kutuukako mu bwangu obetinge mipiira ejo nga odds zikyali waguru nze Musasizi Moses the sports maestro
kali yebwana Musasizi oyo bwate asobola okubeera nga ate ababuuzi zaako tugenda kubeera nga tutandika okubeera nga twogera ebigambo ate akawungezi k'olunaku olulwayo naw ali eyo osobole okubeera ng'obitegeera bwana Musasizi ebyokwogera tulina bingi naye waliyo ekintu ekibadde kikutte bannayuganda omugambo bagwita mugamba mugambo
omugamba
omugamba kakati Balaga Restola Balaga Hotel timu yegwanga mu yali esuzibwa basinga baayogera naye nagamba nti medicine leero sigenda kwogera bukyali bawe enjogera obukyali ati ada medi musajja magogo oyo oba yakutirani nengamba kaninde paka yo mukulu wanavaayo n'atangaza yali tuzanyira abantu bafeba na malowooza ago twogere ku ttiimu yaffe yeggwanga erya Uganda then tumala ate tukonde ku nsonga endala nyingi nnyo ate olunaku olwolwaleero
kugamba nti tukyalinaku hoteri nu zenguudo ezikituukako ate zetutalinaako nnyo kontrol kifo kino kiri mu kibuga wakati naye kyetumanyi nti twogedde ne KCCA nga bwe twayogera naye ku kadiba ne tukolera enguudo ezituuka ku kadiba era zonna abagendayo mu ziraba za kolansi nawo nno tukyayogera nabo n'okulambula bazze ne balambula ate era bantu enguudo z'omu kitundu kino batandise ozikola okuva eri waggulu so nze ndowooza nti twandibadde ku mulamwa maybe tujja kutuuka lumu nga na zino enguudo zonna bazikoze nga n'abantu abo mu kitundu kino ekyekisaasa boogere nnyo ttiimu yaabwe n'abantu nga bafunyemu ku lw'omupiira kuba erimu ku kadiba abaliraanwa b'akadiba bonna baafunamu zipoloti zaalinnya bbeeyi naye nga mupiira abapangisa amayumba embeera yakyukamu kati ne wano tusuubira nti baliraanwa baffe bajja kuganyulwamu olwa ttiimu y'eggwanga okubanga enkambi egikuba wano tukyayogezaganya ne gavumenti ndi mukakafu nti oba oli awo enguudo ezigenda ku bisaawe enguudo ezigenda ku mahoteri nga gano ttiimu wezisula bibe nga bisobola okukolebwako
abadde ayogera ku hoteri eyo eya FUFA hotel
gundi ebyo bayita Paradise Hotel
yes.
Eri HSAS
so tetupangisa ya national team eri enkambi z'amatiimu zona zona ezijja okubeera nga zikola ki bakuba enkambi
olwaka katugambe nga basuzibwawo
buterevu eddoboozi eddala era lyerino
olwedde wetwogerera bazirina buli lunaku lwe basula mu kampu bafuna edola za amerika 10 wetwogerera okuva ebaatandikira paka olwaleero abasambi tewali musambi abanja era basanyufu so n'olw'ensonga eyo nze ngamba abasambi bulijjo nga njogera nabo kyemuba mukola ezitannaba kuyingira mu nsawo ze muba mukolerera mugende mugobe ebipiira akawunti eyogera okukola ki okulinnya kubanga sifuuka zizo naddala sente za bonasi ng'ogobye omupiira oba tonagugoba teziba zizo naye nsuubira nti byonna bwe binaaba biwedde buli musambi ajja kuddayo ewaka kyetwagala okukola kwekubanga abasambi bano baganyulwamu mu sente zino emabegeeyi abasambi baafuna ku sente ate nga zaali nnyingi nga tugenda mu Africa Cup of Nations naye abamu zagwawo era obalaba nga tebali mu mbeera gye bandibaddemu ate nga zaali sente nnyingi
ebya bonasi byayogebwako ndoza obijjukira omukulu era badde atangaza ku nteekateeka ey'ekisaawe ekyo ndabyeko ko ebifaananyi bye ndabyeko swimming pool kweri jimu kweri restaurant kweri ne parking emala obulungi kweri abasambi baffe buli lunaku lwe baala mu nkambi buli omu afuna emitwalo 35 mu sente za Uganda z'eddola 10 buli lunaku musambi zaafuna bali mu nkambi eyeggwanga erya Uganda Inginia Moses Magogo ku bigambo ebibadde byogerwa ku social media njagadde osiigira abantu ekifaananyi era kyakuyiga ki era kirungi ki kyetuyinza okubeera nga oba oliawo tuganyulwa okubeera nga ttiimu y'eggwanga erina enkambi emanyiddwa nti awo bwe basula
kakati singa babadde bapangisa manyi nze manyi kintu kiri kimu mu nsi muno tosobola kusanyusa bonna kuba ate era tekiwoomera amatama abiri simanyi complain yatandikira mu bazanyi yatandikira mu bannamupiira kuba omusambi wabanga alinayo akasente kaafuna nga tekugenda beerako na nsaasaanya nti bo we basula bakama baabwe balina expenditure eyeyongeramu weekyo kitegeeza nti abasambi bayinza ogamba twandibadde tufuna kino naye we tusula batusaba kino oba batusalako kino nakiri FUFA bwete egezezzaako okuba nti ekendeza ku nsasanya
ya national team
mm. kati en hotel by the way abantu bachimanya int kati made mpita itako wanadate mu songeyo ngeli abagaba bandigenze ngamo Sheraton eyo bamanya ekiro chimu asuze mu Sheraton za asasura
abira mitwala nano musobi
atenga ngojeke echo nti muri ba national team Uli hawa subira wone yaka sente kanji kuba abantu abatero tamula mwife benja uro wajia kutujulida konsongeno. Ntulibu amanya nti abaze bako romulimu ABCD. Katugeze bwana lutaye wetu vano tuinaje tugenze. Nga uro wifu yokusulamu. Nga tugenda camping uro milimu jia radio. Nibate gera nti abo bakozi wabusoga wano. Ochimanyo uli asura nukulinyi so muendo.
Lwapati bwana musasi chetufu nye mauli ya wane wafe mwugangeli ya Uganda. Buli muntu atule yo kumweso gwe nabanga amanyi mwaka pira. Yaloza asobola kujja nayogera ku nsonga ya sports. Ila abantu banja abereyo nayagala jja kuwabule. Kumulima ate gwe gwokola. Olwokubali omanyi kuno mulimo gwa sports gwe tukola. Munaye gwe kyasinzo okubera omuzibu naye buli muntu amanyi mwangu. Ila buli omwa amanyi asobola okubera nga akola ki? Agukola. Sirumba nega ge mazima matufu. Nti bwana musasi zebisere bisinga. Omuntu obo yogera ku kintu nga kyokola okufuna esente okiwa obudde mistake zino mtuya mistake zimu zitukola nga buli muntu akola mistake naye mistake zito sola kuzikola ngo zidiringana because of gwe mulimo gwokola ki gwokola nekale zero gwetwafuna social media n'abantu okutandika okubiranga kakati amawulire gafuuka free buli omu okubiranga agakola nti n'omuntu ali yolwokuba awuliddemu konti asolo kubiranga abikula ku website nasoma koko kwa seno naye yajagenda kubiranga jajogerako oba Uganda Cranes ajogerako ngagase feelings zenga yo muntu febisele bisinga lulubango buliango obulya toyagala kubiranga uyogera ku kintu because of nti achikoze to manene otukanoganaka nekakati ndi munna maulire no yambale echo nti otekebwa kubiranga obuli abantu kitufu so ndoza ne federation obulumbe tago kubiranga baziba amatu nibakola ebitufu
batakiri yali singa badachi lesi natakiri yali nga ea yani badela angira bako mawela ne babako ila bebogira zeche manyinti insonga ino bandi jibade bajijamula ini indala nibajitunuli na mungamu banamu pida nti bino yorede vyari wo baso lotula agake mabegeyo timu yegwango yali Yesu ziwanga mubutufu chifo chayo chabwa nanyini nti tebapangisa ntichiri under federation kuba banjo yetu baza ye mabega ne federation umanyia bamu katu wenjo gira mula ini eno waga ulida kati aliku defendinga basaja siina gwe defendinga nzenga analisti nkuburi lechi ntunga wechiri edanga wenzenga ngina masundo kwanga nkola research federation ye mabegeyo yalinako obuzibu awe nyini weli emengo etake elyo lyali kona date ebyapa byawo
kwaliwe enkayana za
kwaliwe enkayana federation ne yingira mu nsonge eyo ne bagonjo ne nsonge eyo bali bajja kwesanga nga muna inga baba tunze then na accounts zawe emabegeyo bali bazi freezing era nabo nacho ne bachigobako ne bawunzika nga zize mu mikono gyawe kati sawe eno batulaga hotel emabegeyo timu yegwanga bagisuzanga mu ifo ebyenjawulo atubo tuna muntu ebesula kisasi olugendo luba lukendedde okuvaawo kugenda wali enambole so abaza nyinga bote bana complain
ati necho kubiribwana musasizi nzo omanyinze nyebi stakanya na magogo nganzo omuntu because of nti oja kwesanga nti mbwe sakanya na byo mulimo ko kulonda kwa federation ngeje balonda mu fa president alo kubira nti bisere bisinga janga tavuganyiziddwa echo sikanya na kwecho sikanya nacho na ye wali obyenzikanya ne ingenia Moses magogo byendoza nti akoze fina tukirize nti magogo agendo kujja mu office kuina bitayina tetuwa ina ligi ya bachala, tetuwa ina ko TV ya federation, about the radio station ya federation. Kwa solo kubira ngo unewa ganti, naturally day kufufa FM. Kubaye official communication ya federation.
Ndiye airtime wawe, katite baba pege lako, bebe ge lako.
Buterevu. Echidala, tufu nye bisawe bimunga kadiba. Pamoja tuwa mufuna.
Yes.
Tufuna hotel esodo kubira ngeja. Wakwate vizibu chichiche kugamba.
Netimu ye guango kuchike mirundi jisoba na date tuwalogwa bili kumina msambu. Dene bili kumina muinda.
Wakwate chichiche tufuna.
Kuchika mu Afcon.
Chichiche tufuna.
Ne under 17 kuchika mu World Cup.
Chichiche tufuna. Bebantu wabatu liko dinga. Ngabali ko dinga ko. Statementi. Enfu. Kale ezili negative. Ezili positive. Tumazi kolachi.
Yeah, by the way, omuntu abere yunga recording. Nze muwa advice.
Recording abyo na.
Recording abyo nobi woyo.
Eh, go yakalo kubira
ko. Nze jebyata ndikide ne webikomie. Kuba uona salam.
Obo yononye. Obogira kubira ngo yonona.
Yes.
So jeje nga itwa kubati amauli gayo noneka. Tibuli omwa kwata smartphone ye. Nata take bwa kuwabula najja na kuwabula. So,
nenga ku national
team. National team. Magogao tukirize. Abatakanya naye. Musonga jaduka nyamu federation bayi zo kubiranga batufu ni walubye ebitukidwako
nachivumente ndale yakasembayo timu yebade teva mu bibinja this time yako ekoli egenze ku quarter final so kitegeza anti waliwo ebipya baby nadate ebitukidwako obaka tuziita achievements so kitegeza anti timu ya Uganda jeraga tulabayo Abana abasamba sawe nongo jekala ni okira abasinga gwe bamanyi gwe balabira wali mpira jama somero ku kibuli ne ku KCA wulu abalabi so deyo abasaminga bwato origani mpande banji wali abali abanadate abalanga mupya je bali kujaka de bagobe ni mpira ja university eyo bwato boys ogamba simu pya je bali na ye yomu kwa sami katabogeruwa ako ono kakandi yaba daka kasiza already nga mamuraba muligi so naba laba zenga babeso urayo tuwa mantitimu ya fekatetari soruge ino ntisinga abo basigara batambuli dao tusoloku laba ate abalanga tuongeda mu batono nitubira netimu nga na yoyi erondanga ulingo mtu wagamati agenda gura mujozi amanya inayo mugo mujozi go musambi ABC dinge ila mumanyi ni wubo mubuze ibuzo mpoza asama namba chi ebintu webitonga soloku wanga abinyo nyurangaba liya abali wo anadate mubisele vya ita so tukirize ebya bitukiddwa konze kimanyi nti obuzina ebandi badenga bavayo nti obaba waanike nga ne timu yegwango batekola bulungi ne kati timu yegwanga iyi yetuwesanyu obubonere bufuna goro bana baziteba so tweyagalize abantu kibalina okubanga mamanya abazungu abo batusinga ekintu kimu nabo kibalina manya nti bayinayo nabyo ebitali birungi ne babeera bamasikini gye bali abantu abasula ku ngudo nebo bafuba nnyo okulaba ngebyo
ninamukwalo gwange
tebibeera mu limelight
ninamukwalo gwange ali Chicago umu yali ali kuvuga nga made mu mugamba nti mu America teriyo balalu ngali kuvuga natenda ko live kati oyo mulavye
je bali nebo bafuba nnyo okulaba ngebife ebyo oba abantu abali mu mbeere bwetu tebabateeka mu tebabatunuza mu kamera neka dive tudira obuzina nitubwanika mu lujja kakati yandi badde agamba nti Uganda ekula lya Africa ekimuleeta n'okulaba ttiimu yegwanga byetuuseeko atugenda musikiriza tutya nga tuli mu mbeera bwetyo wobeerawo kale tetuganye wabaawo ekintu ng'omuntu ayagala agolole nga agamba naye singa tukoze mbwetyo oyo tujaaniriza naye kugamba abasula bubi abwe bagamba abasula bubi lwakubaoba akompulaini nze
achievement endala gyendi mu kulaba lwakuba simanyiwo bannayuganda bagiraba abakyala bakomyewo mu mupiira ng'abawagizi iraze mbade netegereze mipira jona jendi mkubira nga andabi ya chan ne mipira jimwe jama klabu aga ula maklabu aga mwaga ina bachala KCCA inzo bata ina nyoba wakizi wanji ne Vipers na ya bachala bako mamo visawe irama timu gafego nagona mnage chafula bayimbi ya wagaga wanumugwa ngiri ya Uganda yivisela vya Eagles Production yezo na yugundi vila levyo abachala mnage bayingira ngendongo inga bachala
andi Eagles yali abategera
yali abategera cheba wa
Eagles nge yimba za mukwano
kakati
ero ugereza nyaba yimbi abayimbe nyimbe abasinga abawagizi babwe bachala ari tumanya nti abachala be basinga obunyo
ya achievement
bateka wakuminzani na abantu
ya achievement sibanyo ba makilabu gafe bali mu jikopa
andi kubuli okuyiga te kugwa
simanyo ba makilabu gafe
bwe babera ba kuyiga bayigenga bachifuna kuva joli kati
bwa kuyiga ebisere ebisinga kasola bekindu nga kitanyiddwa nya bachala wabira wo sente na yama kila buga fe simanyo ba echo gachiro wozako kuba bana musasi ebyensolo kubira nga nsima ko kakatono kuba na mauli abadde mu mpira nabantu bali mu basteka orders abalabo nona bali mu mpira bambye mizanyo ekintu kyo kuwemula kubisa ekigenda kigwao
nene kiraba tuyambe nabandika
ku
mugongo ku mijozi ina gwembade na yene mugamba nti
message tabaye ebiga utabacha byogera na mumwa bawandika
biwa ku mugongo mi edalo litwa inanga yali omugenzi lokodo tani streyo
lakwati chiriwe chiti
onenda olo mtu okwanika ke kigambo ngoba marketing team yigwanga oba musambi kale chintu chonna ni mulimu abawandika ke bigambo nenga
nga sibirundi kale tunakitereza ekyo mpola naye
awo nawo batunulewo
tunakitereza ekyo mpola naye afazali tusoke twanize nti baze
eri abayomba bagakati mutulekere
demeri butelefu kitufu naye tusoke twanize kino tuwakiri bali mukujja amazo watu fuli waligenda ngokulabo mpira bwana mosasi ngatosola kulaba mukyala ku kisawe nenda kuzaba bana bato nyina katambia kamukenda bye nzo banyi kuembera ku social media yoko sira babuli kasasero gwensanze naye nyina katambia kamukenda bye ngomwana omusajja zene omutabani we umana nga yetambuza bulungi nyose buno kubiranga agenda kulaba national team ye gwanga
sibi akulinda tour
bagende
babalambu
bagende balambule so
by the way boyogedde echo yabadde penalty yabadde yalaniokero nga basonzeo kamera yatambude mu stands neraga akana nkari kubunkenke bweka to manyiba tulaga bulijo tula beje abazungu kamera neno nyobo bwano butongo karaba nako chika kuteko nyembere genda maso olwate byegolo era kamera neko mawali akana ako nikakola celebule
waliwo mwana gwe
waliwo ebintu bayino okola anti abana ngaba omuzadde wabaze no mwana ngoyo nokusikiriza abala kino kati ekyo kuwemula kibucho bachituyame nti abali bachikola babatekako eryanyi ne babanga bebetere
ebigambo babisa ku mugongo
omuzadde wajana omwana oyo mwana ne babako engeri je bamusimamu chongero kulaga abazadde nti mu butufu bano bibawagizi bencha nabo babalete
ee
babalage ku betufu abayinza okuvaamu abasambi nawo ne mamanya nti asobola okubanga naye bwatyo akwata olugendo olwo n'atakoma kubanga aguwagira abayina ekirabo ekyosa mu mpiira nene tumulabako enkyanga yomu ku basambi abagusamba ku
timu ye gwange eddamu okuzannya ona kulegenda kubeera lwa mukaaga tuzannye gwange erya Senegal mu quarter finals mugere muwagire national team ye gwange ya Uganda akasente sikanji nyo mutwalo Elifa wa wagizu wa mpira. Maiza wensi ngo kubira ngamfako.
Wabira. Awanji mwamodinari.
Beba wagizu wa mpira.
Wabira ndwedi. Elia wala wantobira ku.
Wabira kubia kunywa vyabwe. Kari. Wala busasizi. Tugende bulaya. Kubaka deka tutute. Waliwa dilu. Shoki nze buli muntu. Ya Eberiche Eze. Eberiche Eze. Wichi yonayo neno. Chibange itaandika. Amoli gade galagati agenda klabu ya Tottenham Hotspurs. David Austin, umba namoli ya basengo kubira ba manyi, mugwangeli ya Bungereza. Azena atukube gulire. Arsenal, bana atiro kumaliriza Eberiche Eze. Ila dirweyo. Arsenal ganti musawa abiri munya. Baga la virenga bajimaliriza. Emikutu jona eji reporting ebula yao. Diyo bajisodo kubira nga bajiwandi iseko. Kai ya luade. Tebamanyi banga chiri agenda kubira nga amalanga tali wokai. Wachi bwana musasizi Arsenal eduse supide yechi zongirizi. Ogenda ku klabu ya Crystal Palace okuba klabu ya Spurs busu. Nga Spurs mudiri badega semu no mulenza manyi bwanga Richardson Andrede. Agendele mudiri klabu ya Crystal Palace. Arsenal aduse agenze ku Palace. Chisubiru anti tunatukira lomukaga. Eberiche Eze ayinza okuba musambi ya klabu ya Arsenal. Eberiche chichi aleta ku Arsenal. Wachi Arsenal ebugutanye. Neduka mkatari nga ya kazanyo mpira gumugoka.
Okusinzira ku team yas the Gunners. By the way, diweyo bazenga ate bajirondola. Nenga bajikute kasobo. Okulaba nti oba bayinza okumatiza club ya Crystal Palace. Neba nga te wani kanyo bay. Eyo musambe Eberiche Eze. Atene Eberiche Eze yalaga nti ayagala club yas the Gunners. Omuvubuka in experience mu ligi ya Bungereza. Chawadeko sofa. Abibamu kubasusi bachusiza club ya Crystal Palace. Okubanga mpanguzi ya bikopo. Bwari batwala FA Cup yateba na date muruzanyo lwa kamalirizo bali bakutula club ya banafa ba Man City deni ateda ni mumpaka za bade ze chikope cha FA Committee Shield yomwira kuba abaddeo okubanga ateba yamba ko team yokubanga yewangura yadenga penalty yamulemye ne wali monomo play era yabade musalo okubanga abayambo teka okuvuganya asunde gana zo okubanga ze mukatale luli Spurs baso kandoza na baloza Spurs inzo utachiteka mwenye manyi ni Spurs ila zenge ya gari mutuara ato Spurs hawebe koze statement jukira banon tibali makambugu
ate mwana limu akademe ya sena
nti baba gara kuza wechiri echo msambi
Solo Kambo
ya sari dido na hava kukirabi ya wanafa wa Spurs direct na jia kukirabi ya sena ila wagizi wa kirabi ya Spurs wa mchawa
bamu ita Juda
agamba ya bali ya murukwe na sari dido na agenda wa mja wawo wa timu jibata limana yo kambugu kati kirabi ya Spurs uri nanti asini bade ya itago msambi ebe kuzi statement ni ukumanti ate chiba chijiambi okongro kwenye zanadamu final third ya utunia muko Musambi Gabriel Martinelli acha ino kwa goro kongero kuanga kakasiza dala nti mu butufu enamba ajina era jyo twabado ne togera ku Musambi abaderi Andrew Tosard nti chamu video nayo kubanga bamuongere endagano of which as the Gunners era abantu yetaga abasambi abawera kabasulu kubanga basamba mu namba eyo Rodrigo Duguaz bani bade bamuroza ko ni wa bay katebereke eze ya at least na date zili ya day adeko katokulwala ko kai harvest chema iche kisinzo kuanga chimu forcinga nti agenda kubala akinga abantu abayinzo kulikiriza olugobo olutebi kuba asoro kudi ya Ando Tosa de Rusi na mukanika oba Mikelo Merino just in case ingawa wira o injuries kuba atushume mumupira anti injuries teri azetaga era teri abira azisubira na ye zigwawo bugwe tuzite bigwa bitalaze kati kai havetsa abadde yesanze nga ali mu bantu abalina ovuganya ennyo okulaga nti naye alozibwako mu timu ya the Gunners ne kati injali iyi ate mukoseza tagenda kubanga atalabika mipira gine gisoka songa ate ne season yeriwe yali akoleredde ate era n'alwala nawunzika nga ate bwatu naye kimukosinze kyo so as the Gunners yetaga ebereche eze apuruvinze mu ligi agimanyi ataddewo embeera ku timu eya ya kuiso parisi nabanga bwata akulaga nti bajifula timu evuganya ere wangula ate ko club yase nabako myeweka
atine cho kubiri club yase nobara musasizi teina direct player oyo musambi akwato omupira ati boka yosaka mulunji ne boka yosaka ebintu bya bikola abikola mpola mpola na ye ngobala bi club ya Man United ingezanya club yase no omvuka manyibwanga Brian Mbowemo cheba direct ya club yase no gompiro go kumukumu chekana buli timu ino musambi oyo Liverpool baina Mo Salah bado baina ne Luis Diaz yatambude mu na agenda wotunulira kilabu ya Arsenal miku byasi ngokubira ngabajikosa ngabazanya kilabu ya PSG akaliska za doe engereje kakwa tangompira ngakavuka ku speed HK chao ngakaguleta Arsenal Mosambi ali direct player agukuletea mu boxi tiwabade naira eberiche eze asolo kubira ngachibawa
bado baroyogede ku Max Dorman sawe ino yabada achuwa kilabu ya Arsenal yata achari mwana muto
yaka 18 tosola moti kabuvunaji zibobo ya
katebereche eza basolo kubanga atebu hata musoka yo atene chinja ule chiba chimusosa no chimusosa yo kubana abalala ndi asamba business bwe kuba kugule etela bopo niti agubale etela chiba chiamba kone timu ndi jasi ni kesi nga gubate gutu use kwa koyo gwe yeta agogua basolo kubanga atela funida timu yo set pieces kuba tuchabeko kilabu ya kusopari singa achukuna ati avugo mpira okuva midfield na agule tila bopo neti bagala tebagala bayinzo kubanga teba kula mwenso vi kato Musambi bwatyo nga neri Bukayo Saka ataye wingi na ya kula ganti abeda gwaita kota muwanyo na date kwe kubanga abeda mukamfati zone teni wakati Victor Jokare zinga waringa teni Odegaard yomu kwa kusombanga agujia wano midfield kitegeza anti as the Gunners bege na kubeda naba Sambi banji opponent bajyo kubanga ataburu anigo ayino kubanga ateka konye ebirozo bayinzo biteka kujoka lezina abanga si ya joso ko kuba deni baroza te ko lya badaba te ebye joka lezina yabu ati akoro ogugwe so chikira kwanga chikorera nyo club ya seno iranga ebereche eze ja kwa signing nungi
atebereche eze
abasambi abavye bwe ruwa league we seli singa babeta go budde
ebereche eze ne chira lanti akube bifo bisatu asolo kubanga awerekero omutebi osolo mu kuisayo nga mwendo yo wechigumaza obo kuite bali ndoza ati binje nyo yasolo kubira aba wadde pfik wade pufi kukilabu
ya yeah, so chitegeza anti amwetaga era Spurs singeba denge musoseyo ne mutwala ibadibade jija kuba gulile bi kuba atabada ino kudamu katala anonyo Musambi oyo mulala Musambi nga bada kanyiza ne timu chibamu chanja ulo kusingo yugwe bagudeko kusawe semba yo kuba babira bamulese na datiru wanakora antia ni urusa inzo kwe sanga situa goinze dadala papepa babadizo zimuligi na yona abade muligi aba wanja uru dende chiri chenkonye kuncha oba abera akomiye weka Musambi nga yasambide ko timu nga mwana muto na atafuna chance yo kati agama andaba kuchi lwa kwante laba mu Rusi yesa nganga te playing time bwabate FD ka hizo utajifuna lwachi nchirese mu ange yo warogoro kipa aliku club ya Mani bamuita Tom Heaton yeri abade ka ku club ya Mani nga mwana muto ere cha mukomya nga agamba this time round baba na muloza ko ne era yesanze ngatari kumwanjo kwaba balozi wako katebereche ezibu abaze akimanyinta ina kubanga azanya business
okay kakati amoli agava ku kilabu ya Newcastle ne kilabu ya Liverpool gego Musambi Alexander Isaka aina ekiwandiko kiyateeka emabega ko kao nalaga nti aina agreement ne kilabu ya Newcastle tibali baino kubiranga bamuta mukatale kano wabula Newcastle gama nti tibiri mu contract wo nawo na Alexander Isaka yaganye nokubira nga yeta bakumikolo ejaba deyo jjo ngabaga bila Musambi abasingo kubira nga bakolo bulungi muri gwange lya bongereza yaganye okubira nga abirayo era Alexander Isakono niwe yali asula yavao tachasulawo ta traininga agamba yagala kintu kimu emboozi zayagala kugenda ku kilabu ya Liverpool. Newcastle gamba fe tetuteesa nkola tugenda kutunda mu Samuno. Newcastle remeddeko Alexander Isak naye alemeddeko. Ani afiirwa mudiru eno Newcastle oba musambi Alexander Isak
bonna bafiirwa batya kilabu ya banafa ba Newcastle eneba tejeko musambi yoyo kubaka talaga ntita chabetaga nembere yali wabwagizu bali watani sokutimba timbana date bibana era gwe kona ita wano ebitunga bwe bityo loza nati amuna agamu mugezi kasenguke agende abereyo jibata manyinti abera side yeyo so abagizi abazungu abambanyizo kubanga ate bakibusa amaaso baba kola fujjo basoro kujja ne bali kola ku musambi oyo that's why inti asalo kubanga asenguka kadi Liverpool wechijiko ladha club ya Newcastle wechijikosesa wechijikosesa wefunya mu buzibundi chijikosa we wano nti sente Liverpool zeba deba wa basoro kwesanganga mu mbera batuse baino zikendeza songa really vapo yeli willing okubange bawaka setting akawirako so bakirize omusambi atambulemu alime kubekwasa nti ba bansibire chikokoro ninga nze chemanyi ko club ya Liverpool kujja ko ngani sota nachusa mungeri ja gaba mulorozze ne wabanga sala agenda sigaranga akuba mu mfo yeli ya namba musanvu Alexander Isak ya inzo struggling ko club ya Liverpool kujja ko ngana amuyiza na date lo leenja olejo kubange mu favoringa ngawo badachi kuwa ku club ya Newcastle United deni omusambi we chimukoseza wano we chimukoseza wa yengo omusambi ndi singa ka mutanda Liverpool ne gamba asente nyingi ne bijjamu omuliro naunzi kanga asigadde asajja ne bafuna yao mutebyo omulala nabanga asobola tambulibwako ensonga asolo kwesanga nga jabera ku bench
era wenye nyinyi wetujja
nabo wagezinge era tebamulabawo songa ate omuku basambi abali abasale nga bayambako timu yabo kubanga evuganya nokuwangu ne paka za Carabao
era wenye nyinyi katole club ya Newcastle balazente betaga nyo musambi Nicholas Jackson okumujja ku club ya Chelsea jemaso kubiranga bakubira mpira Nicholas Jackson asobola kuziba edibu era Alexander Isak club ya Newcastle tekusaba nyo byingi kubala Newcastle tegena kusaba chikopo. Ukujja ke kiba kizenga bwe kyaze kya Carabao Cup. Ne kiba singo kubiranga bakwagaza kuddayo ku Bulaya. Ekikopo kiba kize ngabagamba alhamdulillah.
Ya bacheta gayo kona date mwendo ya bela oyo. Kuba bali wola bantu era bade basitwa golinga. Tasobola kubiranga Isaka naye abera yadde ko rwachi ndirigi na yaji badem. Tuzo kumubanga atumula bantu ku Carabao Cup abada sitwa golinga. Neri abasaminga basobola okola obulungi ku timu ezi ziri average. So Carabao Newcastle okusinga ogende bweru wa ligi ya Bungereza leto musambi ate nti yetaga kusoka kubanga bamuwa obudamanyire ligi. Isak abasobola okubanga abakolera ate naye ali willing okubanga atambula ne Chelsea ali willing okubanga emufuna mu sente kuba eri gyali bakulaga nti tali siyo yokati kwe bagala okubanga ate abesigamu okubanga atimu efuna obutimba bano bayiwawo Pedro bali amudira po bamuli yake namba so okugenda ku Newcastle kiba kimuyamba nabanga bwata afuna omupiira ku timu nabanga asokayo obakitwa ni setimo etandika so ye kimukoleranga Isak yadde ladha Nicholas Jackson chiwa chumukorila anga iya denga tainza kora bilibe njini ebya Alexander Isak nenga umanyo mpira wabanga inaba murikiriza ataso ulo kwe kuhunyi kwe unyi saba ntubule muna agama techelisi luwachi yeja kumusami
atenyo kaseyo abafirika badeba iso uchaji kila shola miyo bi yaliyo konga asambo mpira tuwa inako komoneza waita demba bane, ne papis demba sise baku bila yoko mpira ao
basambi ya badugavu
eno musambi ya manibanga Ismail Chektiyote ya kubila yoke diva ao.
So chiba chujia kumuyamba yenga ye Nicholas Jackson obuta fulumarigi Newcastle hii akasente kalina so musamingo mufirika veno kitegeza basa zinava mchelisi chesi sente jeziri then Newcastle wagenze la sente na waya kubazisanga yo unuvuka wa Anthony Gordoni buwade winenge jibuta dewo kufuga nyoku enja ulate bayongera kuno musambi yali bayongera ka Anthony Elanga ichukula ganti abayizo lugobo lutebi weba li aba wera so nga atengu wakati wanubayina Victor Gumarez nebo atakula gabada iza chotecho so nsubi nanti Newcastle teja kwa timu mbi eri yengo musambi Nicholas Jackson na ye Alexander Isak lakwa kati ayagala kufuna move ndala ayagala
kumwene Isak ogenda kwa Isak mbade siku ina kwa buzibu mbade ni Uncle Medi mutevidero nga tunyumia amuko na mugamba Alexander Isak musambi mulungi na Isak chechizibu cha Liverpool
siye kizibu chawe
chitegeza ntu wagenda au tagenda kubira anga agulumizibwa kuba Liverpool golo zinywa
na dochi na chivuka sebo na joho chili serious chie kitike
kitike gola era mugambye kitike gola azikuba
era na musuze inamba yesibe satu ebili zinzo butama ekitike ku game sofa ziri bili akulaga anti ateba ata acha inenyota mulungi mubanga atebe se bigere kwe gamba wano ku 1-on-1 abwabatu nude mugore alinga heringa alandi mukusaza line yesu lidante bana mukotogera butonge
atenga ekitiko enaku ya muluma yali ku club ya PSG ne bamu mumupiro gukuba kakati aina kwe dabulira wano atenga jukira tuli mu mwaka gwa World Cup tuingira mwaka gwa World Cup
yes
kati omusambi ye na wafuna timu enene aina kuba mupira kubira nga agugusa
ya nenga Liverpool si msambi gwe inzo gamanti ya inzo ba malile bizibu byabwe kozo kujja ko in terms of squad depth ngo lya gamba zino injury stand sola bikasa weno team ngeyagara defining a league no proving and slot abantu nti chikopati yagwira chigwire kwani sota ino kubanga atujja mwendo oze
ya inzo zo center
team ya sanga antegeke atenga bamwada ka center akawera
nenze zo center ne slot za kwata obukadde 10 no musobyo nienda ku Brighton nende tabaleba na miuka Rani Graven Batch
ku Liverpool no kwata mukuru yao bano ba watalo endo bafulume
ne bafuluma kuba Liverpool yalabisenga webata ina Rani Graven Batch mu makati itagala
ati bayinzo kwagalwa okubanga bayinzo kibusa maso nga bagamba na yaka settinga kanji kuba esiri sete mwogera
nandi kakati enyinji zibali mu kwata nga tolwede Umainto menya mubaga matomenya chintu chitanna kola chi chitanna menyeka Liverpool baina basajja babu mu maso wana babade bakuwa magolo atoba malaga no nyama fazali winga kubanga ngere jo wajjo gundi
Luis Diaz
na yezo ono mulungi era asolo kuba ku timu yonako bulaya Messi che kizibu kya Liverpool
Urede baina bebasolo kwesigamako naitwa labi enti Rani Graven Batch wabatali midfield yeyo ebuzi we bibuzo bingi bale bara kubawa baina basolo kutuna ko ne option zendala osolo kusanga nga ruo musami nga tayogerwako ninga te
Madrid yatade gundi katali
arua
kama vinga
kama vinga abali Liverpool ajavocha
Nenda ke midfield ya kama vinga
ebuzabuza
yane motegera
bwe bavuka abo kagamba abasamu mupiro kugwa muchara wanda wali wawola banga wabira mu game nga ndadala nga avude ku bench aina wasamba ibiri serious ni ali mulu lyo mguliyo mupira gwogwe somero ogo
kama vinga njukiza midfield
nafuta na samu mpira mukugu achikuru ogo
kama vinga njukiza ba midfield da ba falansa babiri wali omvuka bamuitanga Adrian Rabiot
Mujukira ku PSG.
PSG ni club ya Juventus. Mundabika labika ngango mulungi. Irango mulane kugwagira mu Faransa asamba.
Yes.
Nayo mpira gwagana ku club level.
Gwagano ku.
Waliwo mulala Tolisso.
Colotin Tolisso.
Yes. Bage no mujja mugwagira mu Faransa ogira club ya PSG. Laza ku team ya Bayern Munich. Kabule mara uza ono cream. Pira gwaitao. Kama vinga tabira bwatyo
kwa kubayani yao kuvuganya kwali kunji ninga ekitimu je ise mikono jaba kocha abenja uru yesanga ndoza yesasi da ne bamuzika nga bwe kityo eche namba tajifunye so komanya musamini wabera mulungi kasale mu kubanga bre na date a breaking na date kitwandise chandi badenge ekikolige chimulembe sotandi ke mipira aba yesanga nga ebisele bisinga agenda tandikira ku bench buli musabi wabanga waru aba musoka yo munambe eyo nabanga era asigada ali mu mbeera bwetu nga waliwo emipiira era gyewandiga mintu baba ndi mutandisiza muko nabanga atandikira ku bench oyo kiba kyesa ajja kwesanga nga timu emulabanga atasobola kwesigamu ako timu kwetambulira
kose da chikimbo ala musasizi diri yo musambi amanyibwa nga yona wisa munange timu ya Brentford ya gobyo bukadde makumi asatu mbutano ne adon za bukadde butano Newcastle zebadde tibaga bobagala atano yona wisa ajamwezo sente
agura mugaga atayagala
pira gagwa yononeka
sente we mpira katwe gwatu ko bato tadde mu sente tofuna signing
yona wisa ajamwe bukadde atano
saa wenu Brighton lwache rather Brentford lwache sera yejja ko brani mbeomo beba sambi timu kwa yali esigambe bombi ne Iwan Wisa okubanga bajinonyeza obutimba kati egamba singa yejja ko Iwan Wisa nebanga tefunye replacement nunje begenda struggleinga kati balina okwata sente zuwera oba basobola okuleta kaba sambi babiri kuba brani mbe umo uyo yatambula
yona wisa ono mukongo myaka 38 myaka 28 emyaka jaba Afrika
Newe mutunulira alabika ajisusa
ali myaka nga 35
alika ali mwa 3 plus so okumutunda sente ezo bachimanyi nyukase
sente zilina
zina te yoro achetunda isa akenyinji beba dondole choyagala chikuseza That's why bari gisee. Nenga wetu watu genze mubya mubya alali. Ya yuwanu isi sente nyingi.
Bukadabili mbutano.
Abidi. Kare tugambe baba anga. Tebaba kutenyo muriso baba wasatu.
Nata teba gubiana.
Bagubiana. Achibagara atano. Bajaba gambano nenkaga. Kuba isaka batade kuchinyiga.
Ataka tali kalikugwa.
Bajaba kweka nganga bamuguze nkaga.
Kale ketu kumewa nabantu bafe. Tugene mkapapula. Ebisinga kubio. Tujia kujali kusamu sa. Munana paka muenda. Mchibanda chebi mizanyo. Zeru taya medi. Musasi Moses kawongere yo. Ate mkapapula.
Dore kuchenda kwa musomu kaka busoga 1FM mwe kwa busoga mchibuga cheji nje suzo kanga tukina maso kanga tukweleza ilange dachika wenjo kede lebula kumi inabili zoka zibenga ziko nesa wawesio musamvu zincha yonako uruwari unakuru wakuna inakuzo mwezi lima kumi ya bili murumu mwezi tuli mugwa munano mwaka gwa kumi bili mwamba kumi ya bili mwetano wewa ubachari bange umuindi alabi kabu afuse chidala ninga ndate munteka teke na chibomanya nge tino kwanga te tumutaiza chibomanya tino kukirizanti sibu dirunaku inadate nti dule tama goba idanga chitina na dato kola kwekwe yongira na date okola kawefube ukula angate tongero kubanga te tumutaiza left, right and center. Sono chomanya kino kubera nesteke obaka pita amala nti olwali lobwe rugana nga tudamu atera nga tulumba. Yes, tudamu ne tulumba buto tetuina kugwa mumanyi buli lwopo wa omuyini nga ye yagala kubanga abata ina mubanja nore chichomanya awero mulesa agende ne sente zo songa toina sigalanga toina kusigalanga wetu na date chongero kubanga ate chumutu wale misinde wecho manyana date munteka tekeno Tino kusigala kubanga atetu mukuba. Inadate pake toke weri na wera. Gina masundo kwanga atewe kwa takode. Yastabili emumu samsta. Nyata nzido ash. Mwenga toke na masundo kwanga nao muhindi omuzoga nyakade kashua weni zimu night shift. Wanukumaingu gachi ndaka omuze mukaga. Busoga wane FM omoyo gwa busoga. Nangi msasazi Moses. Despos maestro. Noche wumanya. Onakure tueso ze. Beru tulokuna lulimu mpaka za UEFA Conference League sakoni mpaka za UEFA Europa League bacha susu na muna date kilabu ziva mawanga ago agbega tunga goge sanzinga tegali kumuanjo kurukanga garwa mawanga wega tunadate agbega wajanga basu nsula aga singo chango mpira monsiyo na adikilabu ziva mawanga ago zino kumanga ate zitana date mkasenge jako that's why zita mukwalifaya zili zili mulige soke tani zili kumwanjo atezo tezite yo mukwe korobia dasu wajyo jakwe sanga dakila bungeza banafa bangereza gazija kujeri mumaso mwecho umanya tuino kwanga tusigarango muhindi tumutaiza ilanga mkutegeza nti mbudachi keno tukena kwanga ate tumukwata mavumba vumba mulet kickoff yencha yonako uruwarero ilanga jukira jini mipira jiza nyi wangu vude bucha let kickoff warie misana na kutegeza abweti ya kubia bulunji nyomu unda ila ubadi tunakubango banji omuyindi ila masundo kwango banji omuyindi kati agide masundo kwanga azija muze nyanya let kickoff ina dati na badano nemba gamba tuje kuate ilanga weti ya deko na odi ya 5.9 gaboteka kwa mutuwa lufune itanu mukenda ilanga chomanya bwetu na date ya kubye munda owa buwanga ubadi tunakubango banji omuyindi unono chomanya kwa badeko kira bajita operali yokuva mu Brazil mu kibinja kyokubiri yabade ande ya 2.5 nibanga bwetu yakubye munda ande ya 2.5 kitegeza nte gujja kuba mugozi zisuka satu deni kirabu je baita abajita Santa Fe wale mugwangi ya Colombia ino yabade winde banga nayo bwetu yakubide darabulungi nyo munda Racing Club wali mu Copa Libertadores mu South America bwetu nayo nibanga te yakubye munda ni chewo manya kiraba jita Fluminense okuva ku wali mu South America mu pakeza Suda Americano basi tekopa Suda Americana bwetu nayo bwetu nibanga te wine yejije bulungi nyo mwidi okwanga te kina masundo kwanga tumutaiza left right and center kina masundo kwanga te we kwa talent kikofe yorede kwa eliku system kina masundo kwanga nawe mwidi omuzoganya eza binga agena maso no kubanga azija muze nyanya. Ilanga chobu manya let kickoff ene kola odi ya 6.5 uteka ko mutwaro funa mukaga mwenkumi bili mubi tano VIP na yowe teri kumuzuri ene chobu manya kola odi ya 6.57 uteka ko mutwaro funa mitwaro mukaga mwenkumi tano muru savu ordinary na yonu unji ilange kola odi ya 10.36 uteka ko mutwaro mitwaro kumi mwenkumi satu muru kago jakubozu funa atinga VIP bwete kola odi ya 6.58 uteka ko mutwaro funa mukaga mwenye kumitano muru kaga singo ya leti kikofu na yore de kweriku system njiga stabili emumu samstar nyata nuzilo ash obengo fune mipira jino njiga stabili emumu samstar nyata nuzilo ash obengo fune mipira jino jisun sudo urunje nyere jikuwa munda ilanga chubo manya leti kikofu guba mpira gumu wachu wanigambi ladha eno singo ya leti kikofu guba mpira gumu songa teri yo leti kikofu ajiba mwimi pira minji kati singo ya leti kikofu yekora odia 2.5 uteka kumbu tuwaro funa chinyanya jit temitwale ebiri mwekumi biri mu bitano walu na date abade bajanga babuzabuzaba na date babuzabuzeyo ne code sendala chorecho jobo manya ezo code tetuzimanyi code ya feko free mipire jikuwa munda eri stabili emumu south star nya 50 ash stabili emumu south star nya 50 ash jetegereze kuna oji wandika stabili emumu south star nya 50 ash stabili emumu south star nya 50 ash ye code erike mipira wanakuchenda kwa mzee mukaga busoga na FM kwa busoga oyino kuwango itana date bengo fune mipire jikuwa munda tulochendala zo ulirezo zimanyi nye inorecha wagala kubanga beyo kubanga baba tomeza kubendo chibo manya wansa wera kulikone namba ina date yoyo kubanga kubako kwa kastoniga code yeyo oja kuraba categories ni namba weri nike singobo inacho weta zo kubanga webuza ino chibo manya bubanga atoweboza categories zinga bidi nota izo muindi left right and center sms neba angerudo kubanga kutuka ko yes kabira kajam ninga chibo manya kusine network etero kubanga te kumanyi mitu yomuzungu yechanga bwechibanga chirabisewo urudoro ruruo damonyi gestabili emumu samstar nyatano zero ash stabili emumu samstar nyatano zero ash deni we display inga onyige zero za mirundi ebiri yes zile mirundi ebiri deni osembeyo okay au message ogena kubo ujifuna mecho kutegeza ante no yekodi na dateri kemi pire jiri kushua atenga jisunsudu wa burunji kusoburo kuanga jitu wa kusente mecho dayonyi gesta katika njiga stabili ya mumu samstar nyatano zero ash ofune let kick off single ya let kick off ofune VIP ordinary wa muno rukarala ilanga choma nyorede kwe jiri kusistem igana date kodi eno ya stabili ya mumu samstar nyatano zero ash buwebanga te kuguri dewo deni njige zero za mirundi ebiri ofune mipira wejibanga jiru dewo kubanga jikutuka kecho nchikudiramu yeso venga te nawe obero tambulia kupesi emu kutambulira wano kusisi muna date double red ya bagenze yo kubanga bafune mipira jino waruwa sembia yo bili musavu munana wanuna date wenete gireza wano yemu kwa genzi masu ndo kwanga te bafuna let kick off songa tono ya sembia yo noti musavu nya buwati afunye single ya let kick off atengo na sembia yo emu mukaga bili buwati afunye single ya let kick off una sembia yo tano musavu satu agenze ende let kick off songa tono sembia yo zero munana mukaga yebu wati agenze ne VVIP ono wati asembia yo nya mukaga satu wati agenze noru karala songa tono ye asembia mukaga tano agenze ne let kick off ono asembia mukaga nyasa tunaya agenze ne let kick off songa tono asembia yo emu biribiri agenze ne single ya let kick off songa tono ye wati asembia yo zero muenda musamvu netegeleza no kusistem na agenze ne let kick off ticket gene masu no kubanga tena uvega tako bengo fune mipira jino gonyiga stabili ya mumu samstar nyatano zero ashobo manya na date katiko categories kwe ziri nyingi atenga chomanya nsavabu runji nyoga no masavu ogarianga gocha ya bafunye date categories ziri nkutegeza dato bedo liku muzuri ulecho gina masu do kango funa let kick off ne single ya let kick off VIP ne VVIP ilanga nulecho tugenda kubatulumba muindi tubenga tumubanja onaku nuletoso zoro kuna gina masu do kanga atuwa njiga stabili ya mumu samstar nyatano zero ash wengo gina masu do kango funa ticket sizino zina kuwa kusento na kuruarero mpakeza UEFA Europa League ne UEFA Conference League wanyiga stabili ya mumu samstar nyatano zero ash wenga tomu hindi wa mkuba left right and center tumukube mbwa inembwa yesi game nyama jukira sente yekora sente chari wange chimanyecho gina masu do kanga te mipira jino jifuna wele wake yunga weba se sente ye kukorele sente that's why nkugamante sente yekora sente manjine date mumulembe guno kwa digito bubanga na date inaona date chane yowetyo ereta na date wabagu ito muato gureta na date kuka sentence yes chiba chukurida dalabulu njinyo nisije kumo kubange yekura wagaga abira waka business yene mukorela sente yes na date jukira wano mpira sigo guzanya gwe yes na date mpira kasojifuna kwa sms ogena masu doka ngo jibetinga nga golinda bali abasamba mchisawe yes na date wabagende na date basambe diba wali gwe wali kumacho bengo banja obenga wafuse datoto warodi nchubu manyana date onyiga stabili emumu samstar nyatano zero ash stabili emumu samstar nyatano zero ash stabili emumu samstar nyatano zero ash wengo gena masu ndo kwango fune mipira jino jisu nsudo burunje nye jukuba munda jaga kuisa kwa namuliza uskatono nyo benga ten signing out kurekero mchara guloli ya kene program seye ya kurula chabada wino kuanga teba susu wambo kuanga bagenda wali mpakeza UEFA Champions League klabu ya FC Basel ekoza mariri eme mune klabu ya FC Copenhagen klabu ya Bordeaux Bodo stroko glimuti ekubiba nafa wa stamu guraze goz baritano kuwelele Sauti kigwabe guzikide 0-0 ni klabu ya Kaliyate Almalte Atenga klabu ya Fenerbahce ni klabu ya Benfica guzikide 0-0 Eise kwa rimu England League 1 klabu ya Bolton Wanderers ekoza mariri yememu ni klabu ya Reading Atenga ise komu England League 2 klabu jita North County Bwete gizmasu lukanga ate kumeria klabu ya Shrewsbury Town Goz badenya kwemu ingijiba gizmasu nukwanga ate betu alemisinde jire jibade jaka wewo Eise kwa rina Data mu Nationals League mugwangira abangereza klabu jiita Aldershot Town ebada 2-3 klabu ya Eastridge atenga klabu ya Bolham Wood ebada 2 emo klabu ya Braintree Town klabu jiita Forest Green Rovers ebada 0 klabu ya Suba Nafa aba Sutton United atenga klabu ya Loch ebada 0 klabu ya Gateshead FC South End United 0 ne klabu ya Yoko City 0 atenga Yeovil Town ebada 2 emo klabu ya Bakre Town wetu bagezi